nyingine ya kushukuru Mungu. Siku kama hii tena leo tumo furahani, siku nzuri imeshatimia. Mama Penina, leo wafurahi kwa watoto, Thomas na Nancy, kutoka Mombasa hadi Ujerumani. Nancy niko aliko kuchagua dada yetu Ruth, Christina, Helen. Nyi wapenzi, hata kaka Joni, kaka Joni na ye kaka Kim, hawana usemi. Saoli wanjema, Joshua, Thomas na Nancy, Nancy upendo hudumu, hudumu Mola walinde hapo mwenu nyumbani. Leo vigelegele yetu makuu ya kwachupa naye Mola mrembo. Abo, abo. Leo tumo furahani, siku nzuri imeshatimia. Thomas na Nancy kutuonyesha upendo wa dhati maishani. Johnny, kaka Johnny, na ye kaka Kim, hawana usemi. Saoli wanjema, Joshua, Thomas na Nancy, Nancy upendo hudumu, hudumu Mola walinde hapo mwenu nyumbani. Leo vigelegele Pina sina Thomas.